Skitter.
Yeah, go beat.
I was scared to lay my niggas down. You heard me? Granted, old time, traffic for my hometown, bro. And I've been doing this for a long time, I swear. I've been doing this my whole life. Stay in the proof. What about the cook? Stick with my crew, drop out of school. We gotta make dreams come true. Kubika putyuzu yimituku. Impano yo kubikora ruku. Ibyaga kwiyenje mbona rurupfu. Dusiganwa mu nzira ijya ku rupfu. Bafata na mic ku munwa blunt. Phone iri hande ngo nze kurya imvanya. Byose nasanze ari nkuruza. Jye n'abahungu biwacu inyarugenge. Ku muhanda n'amafake. Shusho tweretse abagenzi ubundi iyo ni fake. Muri hudu n'ubusenge. Matajya twicaye mari bupfe mu cyagenge. Igihe iyi story yatangiye, imyaka yakatiwe irangiye. Icyizere cyose yahoranye kiyoyoka aruko byose bibaye. Amarira atemba ariko agana mu nda. Yicaye apanga uko akaba uruganda. Gufata u Rwanda muri gahunda. Kuri deal na speed, akorera make yahita akatira na street. Wanazi ikintu bo kwinshi, ni gutarana mubona ari muri street. Tuba twatayeho, bituma byo banatwitaho. Va ku mibereho, bituma bose batwigaho. Umwanya w'injyana maho n'ibyana baby we tutakivugana. Gusaba no gushima kumana byose birajyana. Hey, yo. Ntacyo nitayeho nubwo byambayeho nubwo ndacyariho. Ndasaba uhoraho kuntegurira inzira ndi kunyuramo. Ndi ku rugendo ku isi yavumwe ubu byo nta rukundo. Ntacyo nitayeho kuva mu bwana mvuga ibyo nanyuzemo. Ndi mu rukundo na beat agati kageramo bikaba ibindi. Imirongo myinshi mu bitotsi inzozi zanjye zihora ari sweet. Melody mu iponji feri ya mbere kwa nganji. Vuye inyuma mu bikari kwambariza imana kuri alitari.